Oh yeah, yeah.
The Don.
Oh yeah. Watch how they don't do it. Shumwe asa tu apora. Oga siyana na yaga kuchkora. Moyo wako Nekuta usiku ndiona. Ulikufunga takafana na ulikuona ola. Oh yeah. My baby, one hand pa by pity, dimeriri pa chest and I don't wanna lie. Disha ita mbilive ini, pandogo utai kutini nogu die. Ujiri neronda moyo, ujiri ukunun. Ujiri neronda moyo, asimudio. Usashke, karale papa chia. Disha kuda shikudaro, ese waja zizira. Usashke, kanaga bata bia. Oh yeah, mommy na me am zuko kara orimo. Lola kukupa good love, love. Bila mumo ya mangu parefo. Kwendiwe mwiliti wachu, wachu. Lola kukanga na jese. Shaka nchika wachu. Lola nipinzi repese. Pandina na kule. Kuchi Ujiri nero onda moyo. Ujiri kunu. Ujiri nero onda moyo. Asimudio. Usashke, karale papa jia. Tisha kuda, shikuda.